yeah, yeah, lele, yeah, lele, oh, oh.
Yes, ye gwe a singa, ai mukama, museno ye gwa vimala, oh, fute mwana. Tata ye gwe a singa, ai mukama, museno ye gwa vimala, oh, fute za buansa sira. Vale wando kola enaku awo we akoma kati jensa bamukama oberenga nagenga buliche kola munseno ngochimanyi agama kuba kona machamu oganja isenga wenene nyatori osonyi wo mukazi omusamaria omwenzi wa musonyi wa nomuge golokosa Nomusonyi wamukwagalo kunji bwe kutyo Nomusubize kulu nange nzuno mukama netaka mbere yojoli Yesu yegwe asinga ai mukama Museno yegwa bimala ofude mwana Tata yegwe asinga ai mukama Museno yegwa bimala ofude za Sodoma ne Gomora Mukama bakwateko Omusajja atiratyo Omusajja mune Namukozese byekikaba Nebeerabira ebyatuuka E Babiloni Abalimu bona basikirira Olwagayisa gabi eno Uganda Gyemulaba Yabatukuvu naye bali abazungu Bagala mbwe yononeke Ng'emaze okwonooneka Zikirire na efenga Uganda byobusegwe byotubigana mulinya erya Yesu bideye yoje byava Yesu yegwe asinga ai mukama Museno yegwa bimala ofude mwana Tata yegwe asinga ai mukama Museno yegwa bimala ofude zaabu Wagamba Yesu akusingira obukyayi Imba aleluya 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 obukyayi Yesu abusinga Wagamba Yesu akusingira abazungu Imba aleluya 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 abazungu Yesu abasinga Wagamba Yesu akusingira obusego Imba aleluya 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 Yesu abusinga